sangwazi ukuphila ngaphandle kwakho yazi ndahluleka ngamaxesha namaxesha ngoba ewe uwe uwe awana
Come on, love me,
come on, love me more.